SBS Radio.
E iei se solo po o se poem la wiloa i le ngangana Peretania mai le ali'i o Samuel T. Coleridge e whaingoina o le Rime of the Ancient Mariner. O se tangata fōlau ua tele masina i le vasa, ua tele aso o le ai se timu ma ua ti ngā ina i le ngā lala. E iei le leine le solo le Rime of the Ancient Mariner e whapea water, water everywhere. And not a drop to drink. Ile nei vasa lao lao le suavai, ai le aise mataua e mawhai ona inuina. Ona o le suavai o le vasa, o le suasami o ona. Ua mana tua le tala po o le solo a Samuel T. Coleridge, le Rime of the Ancient Mariner. Ina ua toe tatala na ofuanga i sini e whaaliu vai auli ai, pe whaamama ai le masima mai le swasami. Mō le inuina e tangata, ma whaaonga i ngā sesenga o tā umafa, ma whaamalu ai. O le Kernel Desalination Plant i sini, ua fitu tausanga o tāpunia, ma ua toe tatala ina, ma whaafai ngā luenga ina, ina ua pa u i lalo mai o le ono se fulu pasene, le au whai o le suavai i whaatanoa, o loo sa palai mai e le suavai mō le tāulanga o sini. O le whaamama ina o le suasami, po o le water desalination, o se whainga e whaamama ai le suasami ma avesea le masima. Nasa unua Professor Mike Young o le Water, Energy and Environmental Policy le University of Adelaide e whaingofie ona whaamama le suasami mō le whaonga ina e tangata.
Desalination is actually very simple. What you do is you have a membrane, you put water under very high pressure and you squeeze the water through and the salt and everything else in the water stays behind.
Professor Mike Young. E lima no fuanga whaamama suasami po o desalination plants i Ausitalia nei. E lua no fuanga e lata i Perth, ua lewa o na whaamama i nai le suasami mo le whaonga i nai tangata i Western Australia. Ai olo ola fo ima whaamama i nai le suasami mo le suavai i no fuanga i Adelaide, ma Melbourne. A to ai se no fuanga i le Gold Coast, e le ola i le teimi nei. Ai pei ole no fuanga i Kurnell i Sydney. Na wha leo leo, mō teimi e mana o miai o na ua uti uti le suavai i wha atanoa. E pei o na lipati atu le tātou i a tātou talafou i le afiafi nei, le te tele o lō longa i le tū i mātū o Queensland i le nei vai tau. E mauti noa le alu i lunga o le tau o le eletise i ainga New South Wales, o na o le toe te talaino le nofuanga i wha amamai le suavai i Kurnell. E mafua lea, ona o le desalination e matua te le le malosi anga eletisia mana o mia ma o loo whaonga i le tele o desalination plants le suau'u e whanga i masini whaamama suasami. O loo fuafua e ono o i le tolu se fulmele lima tāla i le tausanga se si itanga o le pili o le eletisia mō tangata au mawisini i le toe te talaina o le desalination plants i Kurnell. O le nofuanga i Kurnell, o lo whawhainga luenga se company tū maoti, ma o le konkarate, e te tauana ola le desalination plants mō le se fulu mara whamasina. Pe whaawa ua pia, se i o in tumu i a whatanoa, pe o i le fitu se fulu pasene. Na sa anua Professor Jennifer McKay o le Business Law i le University of South Australia, e ui le si itanga i le tau i pili o le eletise, a e le aise mea siliona mana umia mō le soifua manuia o se tangata ola, a toa i maisi mea ola, e pei o le suavai mamā.
It does take a lot of energy, and as we know, energy costs a lot. But, I mean, what price is it to have your community with a reliable and safe water supply?
Professor Jennifer McKay, ole Business Law in University of South Australia, ole reporti na whaamao pōpoina Evan Young ole SBS News, water, water everywhere and not a drop to drink.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.